tēnā koutou, engaiwi o te motu, nau mai ki e nei pitopito kōrero a wātea nā te pūtea taunaki a te māngai pāho. E whai ake nei ko ngā tini āhuatanga e karapoti ana I te āhua o te noho a te hunga mātā puputu, tētahi o ngā whakaaro nui I whakaaweawe I ngā whakaaro o ngā tumuaki o te wharekura o ngā tirongo mai, kia tahuri rātou ki te whai kē I te māramataka Māori. A e puku ana te rai o ngā hapori I te whaitua o whakatāne ki ngā whiuwhiu kōhatu o tiranga haitara, e rere ana I wainga nui I ngā rōpū, O te takiwā, hei whakatepe ake ko ngā tai pitopito kōrero hākinakina. Ko ngā tini āhuatanga e karapoti ana I te āhua o te noho a te hunga mātā puputu I ngā kaupeka rereke o te tau, tētahi o ngā whakaaro nui, I whakaaweawe I ngā whakaaro o ngā tumuaki o te wharekura o ngā tirongo mai, kia tahuri rātou ki te whai kē I te māramataka Māori. Hoi rātā, tuki te rangi Curtis tumuaki tuarua o te wharekura o ngā tirongo mai.
Ko te tino kaupapa I rewa mai ki rito I tēnei kaupapa ko te tiro ki ngā kaumātua, te pēheatanga o te noho, kai te noho hānea nea I rito I te takurua, kai te mate haere rāna I rito I te takurua. Nā reira I āta kapo atua I au I te noho hanga o te maramataka. E noho kotahi ki te manaaki I te ahuatanga o ngā kaumātua. Mm. E māliwi ana I te takurua. Mena, tamariki.
E puku ana te rae o ngā hapori I te whaitua o whakatāne ki ngā whiuwhiu kōhatu o tira ngā haitara e rere ana I wainga nui I ngā rōpū I āwhina nuitia I te hunga tūroro whai muri I te pahūtanga o whakaari I te tau 2019. Hei tā mānu pō kaumātua o ngā tiawa kaore I te tika tēnei mahi te whiuwhiu kōhatu.
Kei te tino whakatakariri katoa te hapori o whakatāne ki te rōpū haora haumaru, work and safety. Ki tō rātou whakaro, me hāmani hea te work safe. Kāre tō rātou kaupapa, hai awhi I te iwi I mua te pahūtanga o tō tātou kuia a whakāre. Nō reira, koe rātou he haramai I nai nei, ki te hāmene wa tātou tāngata.
Ko takamai anō te wā kia kōkiri whakamua te iwi Māori I o rātou hiahia e pāna ki te ana matā o ngā arorangi I arere pāho, arā ko te Telecommunication Spectrum Allocation tērā. Nō reira, a tērā wiki whakakotahi atu ngā kaiwhai pānga mai I ngā tōpito e whāo te motu ki te hui nui kā tū ki te wānanga o Raukawa. Hei tā Piripi Walker tau tōhi tō ihorei I roto I ēnei mahi, Ko te tau 2010, te wā whakamutunga I āta wānanga hia I te iwi Māori o rātou ngā whakaaro me ngā hiahia e pāna ki te 4G. Ināinei ka huri te aro ki te 5G.
Ia te hiwā ka huri te kāwanatanga ki te tuku, ki te, e te hiwā ki te hokorawa I ēnei tumo o Reihan. Nā, I ēnei tautata, kua hoki anō te ao Māori ki te kotahitanga I tū, mo te hoko o te 4G I te tau 2010 ki te kawe I ngā kōro mō ngā whakawhitinga kōro ki te krauna. Ko te iwi Māori e ki ana, tai hoko te hoko I ngā mea katoa o te taiao ki te hunga he taumaha ngā pūkoro ki te moni.
Piripi Walker. Nō reira e hoa mā koe a pū ngā kaupapa matua o te haora e whai ake nei ko ngā take hākinakina.
As a responsible broadcaster, Radio Wātea complies with the Broadcasting Code of Practice. If you feel that the standards have been breached, you can make a formal complaint by writing to Uma Broadcasting Limited, PO Box 43157, Mangere, Auckland. You'll need to state the name of the program, the date and time it aired, and the standard that you believe has been breached. Complaints must be made within 20 working days of the program's transmission. If you'd like more information on the broadcasting standards, you can visit the website www.bsa.govt.nz.
Ki te whutupaoro ai, kua tohua e te uepu whutupaoro o Aotearoa, ko Waikātu hei hiamana hou o te poari o Aotearoa, o whutupaoro Aotearoa. Hei tā, he mana waka, mātanga i ngā Takeha kinakina, ahakoa ki hai tō tātou tangata Bailey Mackie Iwai Marie, kei te pai. A tōna waka hua mai anō tērā huarahi ki aia. Anei te reo o he mana waka.
I runa ki nei, te ahuatana, uruatu e Bailey tana inoa ki roto i te pōtai. Kia hau, he mua tarawa ki aia. Te tikarawa tuku kōrero e pēne ki ana. Ahakoa i whakarāpopota hia rātou tokotoru. Tangata kua uruatu, a rā noati nā pūkena kai aia. Te atoru tukau tau ke aia e whakahaere nei te Hutupōri Uniona o Waitaha.
A kātia ke rā, e hika māka, mutu ake i konei ngā pūrongo kōrero a wātea mō tēnei haura, ko Leiri Pōkai tēnei, kia ora.
Nāno reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei pakamārama.
He mea tautoko
nā te mānga. Hei pāho.